Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akadawal wadana news lawatin afar.com yo radio warsan. Khatku walba sitosan ning tijara. Faamir Hussein urud wadanka horan yo aliyu udaw olon kasaw al harima urud suna wadanka iswida. Warik talaneha. Oke ini on warais kullu wadana lamadbeerat po Somali e arladi e baydawa bilayar kata in kadudam kuyam. Hoga haqbalad kataha jasi ahtan ala shayahay. Dato siyasi nga ini olki dibhang nagam falahayang arantase na weba uresi kulubu dana namudu musul e tumkore ito weba hakatoa ye he paama ye hakatoa ye paam arambo oka tegin gogo ka bay garahang baydupi agagarge may kulad dana rtang o namudu bel oka bil uralo batiyo laka avurahay urgufatiyo olad
may ba kulaha tazeyto ana may beray hadii server by law I think or degree me replacing I think oppo umo jarta me teaching ha tan faransa or wali una marni ogtin turu bitor bar hasusentin wali shaga wa haliye ano dimidi ogtin geeko afarta barjan ano fidi o geeko una hasid kana badani o una amarna hadani ene ba korna kaabana ne ba korna beritaas moora e ka jarno ona dagaal adina ne bilaaw geeke sagir mano boodow adu kaanana koode geeka ama uu nool galaana ma ee hadii lan ku hadda dimado dhahaata sagaalan han dimato uni noo ma ganta marka lan ka hadda dagaal ne haa saa soo hay ko jabkaar wadu ko nololana diidow ko oo uu nanta uu hayaatada dunyada uu nabadan noolana diidow marna isgalna adigu kaanan anti koodo lama diinahan oo gale walna qabsaday taas uga hadorta reerbay dhawaa diisin ee tii hadisi ma saaka tali wayta wadanka dowli leeyba leeyray anti iran ay tiba la soo biyay may dadka ma yeeli shal gargaado sidii ka shal baha jaray mal ka shal baho dibedo cis may fadeedo lanki gardor may reebo may unan inas lamayan may unan iska goodiyan amanka uu nacay ugu aan usku leeyahay faadna uu garabka aan dilayne laki garab sheedii baray kaalme
war waxa aan nagada faama kin dilan kin kana ta dilegale u duyan nagale ayo ayo haray mo wele hay arumtum may kullu dare samaatam hada wal adan ka arumtum
bismillaahir rahmaanir rahiim ee diida tin salaamay damaantin warbaahinta wadan news iyo warbaahinta damaantii hortii dagmaa sentisiga la ilaariyteen taasiisaas asaasiin ku eraytan kale oo wareysigaada igu wasatay xag oo lamada beelood oo iska digaarsan magaalada baydhow daraad guli aragtay ofno ku dhimaday lamada dhaawac ka ah ana runtii way dhigay in iyo aragtay wala sabeenay wala nisi jeey laakiin wili nan hagaagna dadna ka taxjana wili nan arantii si la faraynay dhina ana runtii dadna qaban qaaday ha in dad lamada beelood dhibaato dhatiyo ka dhiga oo in sheegada dagaal hata dhaxmara dadka shaqeeya hay
dadka
qaawaya hay warne ku tilmaam ko dad oo wadanka gudaha jiro roog waa dad oo wadanka banaan jiro roog ee runtii na si kasta baato iyo aad tahay la ngaraan dad gudaha roog iyo dad dibada roog ah mayna khasaare la tii oo firiyan ana dunyada si loo siiso oktiin dib dhiye laakiin way ku muhiimsan aha in xal ku deer ee dibaasada dambe diyaas yaka si duran geeg halko qof adimadi iyo raan lan ka hayna oo baradila ogolna la hayna in hadii diidi way la kiyaaba in geeg dibaasada ka si badata bariyay oo anaga ta dibaasada aduu ka farahow ana anaga doonta in jeeda banaanka loo xintin dadka roogan dadko iyo nafti oo cadowga dadka dabada wadanka ee oo aragteed oo mootar hata magaalada baydhow roogdo cadow aragaya ee wadankii waxyaalo kale ku hoggaamiyay iyo hata geega dadka magaalada baydhow roogdo haddii aan sheekada siin ku dheerada een magaalada baydhow nanki ku safaro xamaran baxa isu wadadka mara ku baran ilaa afgooyi dhulka la haysada magaaladii oo eta lankii baxaw diyaarada oo orateed oo xamari qatun $100 qaalahay shacabkii ganacsan haysan nololan haysan dadka abaabulahay hata inay dhibaato dhihid oo dagaal aas aaso umata isdagaal lamada qof dhalinyarada ee geegka isgarab surun inay hal cadow isla difaacan la fadaw hal meel alaaq wada tababare hal meel aanu wada qoyn weylan baahanyahay wali wadankan koofur galbeed adoo shay in difaac ma ah in iyo isku nagaano iyo isdila lan qaban qaabi lamadan beero lan laka dhika reer hebel uu noobad yaa reer hebel noobad yaa intii walaalas oo kale la kuwaanto dad
ay dowlad goboleed arunto maygu aan ku qabado ay kunto oo intan ku fiirsaday
igawarka dowlada jabtalay meelaya una meelo maseene haddana ma hayay dadkii isgaraha ay meesha goobada leeyleeya dowladu waltaa wiye maygu si dowlad jar maamula jar ma hayay ma jaray ka bagabiir jar ugu horba una markay isgalno bakeedo ci safadeed jarnay ee li jarnay ganilaahay laga shalba hajari geeg wala qoriyay nas ka gaadan nas damaayo may ugu la damaanay ee kob goonaya hadal walaay damaay walaagi dimaha la dhameystiray hadduu dhay garabkii ay koreebe ee wadaa ki guulno afarta bari jaan ko fadiida la ulada uu kaana aan ayno Soomaali halinko ee makanoola dad adoo le hadal iyo shaqo u tidaaya oo dabada la qoriyaayo doogi damaan bal iska diro anta degi doonaa uun inta seedo doon allo tamurugo gaje iwaalo moosha warmay weela saada anti isin may hayti xadeeda heliye lucky online dilana aqoobada dil kan oodan dilnana dad dilay ta may korido walay shanga tagti isin adoo busku kreetan ama isin tiisin isda maaytan oo hadduu la inshaalla hoosana online shil doorna oo aad walaalan ka aan dadka aad inta ay keen garabay adoo ay keen garabay adaa wala maad dinno fidiida bilad ka saka dhaawada iyo wayna meeluna safaro hayna male dadka aan oo jara gud walga walaayo gudiyaayeen iyo naytoob iyo xusuus guran haddana oo beedka dadkii dagaal ka bilaaw tolow taasni dibaha meedim roogno una xidhiya dagaal ninkii dhaliyay ilaahay ku absada ana saar fadhi
ay ay baalakin nagle ariyo arantu markum adoo tan kasto qursir yaasa ma gudgudayas oo diniga maamulka ay tan wax ku eraasa dadko ay saaysan wax ku eraasa dadko iyona dibaacada wadan oo fadahayaan dakuun iska baab iyo fadahan dalkii ee binaashi gudaha iyo roogan iyo maay ku eraasa aba u dhan kasto ku fiiraas maay ka kooban lahayd
maasan tiida maasan laakiin ee way rafadeen hor saddex shish dadka tiqiiban insha Allah rafadeen ee runtii way ku bilaabay dadka oo qaban qaabiyaha ee nigeega dadka lamadan qabey dagaal dhaxri oo mara ee way sheegay faday walaalyaad inid walaas oo kale ka fiirsatan ee waldan ka jarmaa ee qof kadimid ilaahay naharis xal si kastaba nagatay bariir dambe bara dambe dambe ini maarna ummatan hor marshe ee markas li ka fikre lamada dinba dadka qaban qaabiyaha ee problem iyo walan in baahna bulshada sheegahay ee way raayay dadka la sheegahay in isku fiirada dibaatooyinkii dad hamarinka ku fikirtaan sida gishalay hal saxan wala iska la amaay hal ruut shal goosaday hal gullo iska la jeebaday jalay dadkii iska diray markii dambena ma jiro hab leh inaad tuhun ito rubuur aan biyo ana waxyaalo noocaas oo kale ana bariyay lankii dibkan hata shacabka lamadan jaanib isku farana hadii oo dheel warsoon tuhun mi shakii gal leeray maayana waluu si sheegan male dadkaasi saasay rafadi tan lamaad way kaleen fadayaan dadka maamulka koofur galbeed meelo rooga waxyaalaha oo gobolka magaalada ka dayahay ilaa meelo maamula leh taa in maamulka si nidaam ee gobolka wala ma tii aan qabiil leh ka degna walqa maamul galanta ka dhikow maxkamadii si nidaam shay la marseew nagada beero oo qabiilada markaasi goolin isbahan dhul ku saara nagata meel maamulka jaro nidaam ka jar maamulka nagada maamul ummatan idigow oo si nidaam aan ka shaqeeyo in la ka dhika nagadaan ummad oo ardayda gobolka ka deeda oo wanaagsan suugeyo nagada taas ay rafaday tan taasi mid kale noo sheegay rafaday tan guud waxay sii sheegay dibaatada dadka inta kale ee digidii mareefla oo odiyaal leh tan weelba leh magaalada Baydhabo roogan waxyaalaha oo kale hadii maamul shib ku erag qabiilada taas inay dadkan dambe digidii mareefla magaalada Baydhabo roogan ama meelkas in ay wada kahan qabiilkii qaldan wada qabadaan si kastaba si ku qabadaan ee ummada midowan hal wiji ku wada qabadaan si dib aan dib dibaasan ka dhigna ummatan marxaladda dibna hayso si uu ku baafan war iniisan dareenna la baahay dibaasada jirta inuu wada dareenna aan magatan dad dibkiyo hayso aan fahmaan oo aan dareensanayn war boonkay masayda kortan beemeraysa meesha doonuu nayeen baxkor beemeraysa ar turk meesha kort markasa way la tiinaatay inuu isdigaran aan wayna qadayna dad oo i don't know ma fahmo kor shacabkan deegaanadii istuulooyinka ee seeda kor aragtiyada bilaankan baa kor hadii aad tin meel yaraa idiyo iska isin dhibaato ku soo bilaa ay nasiib darri leedahay nasiib darri leedahay walaal ma tan hadal saay una wadan qurbeer roog weyn hadal saay runtii xanuun oo shicabkaas inigoona dhibaatada la qeybsan oo fadaan inay aad odkaan deersin nagad odkaan hadii deegan inii walaal yar way seen sheegay dadka maamulka gudoomiyaha gobolka degmada ilaan kasta ganacsatada walkoradka inay iskooyaan waxyaalahan oo kale si wadajira lungwada gobola iska aragtira nagada gacamaha lis tobsada si lunka ku baafadeen masharado hawada naqdeen warna haysada xisiyun ku baafaneen waan iyadaanu mahadsanta waraysigiisi oo qaadeen maran warbaahinta wadani news iyadaanu mahadsanta walaal
sarinyo waliba sagaray dadku aqli daradiyo meydho booskooska galaya waa bislamaaye beertooska galaya waa bislamaaye dadku goryaalka adaan gaarayna masiyon iska adeen horta waa diyaabaya war islaam dhalay ilaahay niishaana ilaahay nabad niishaana dadkan aqli daradiyo lankolay waan sheege lanki waan sheege haani hadlawan hadireeyaan usi dadkan oo mana diro haa wadameed oo isbaahan jiriteed iyo subsadaana iskooladii oo isbaahan adduunyada oo iska booyin gurbaanti oo jugla ah uuna mayno reebi diirkan oo ku heerni haddan hor diirkan lay ku reebahay noqoso madii aqbad iska dhiilay si iska la hadii tala ku galay beledkan waa qorsaday ogaati laad horta marka reey keen naga dad ku ka tagay sun deege dadkii shal maslaxada korta gobolku maamulana dawladana dadka hal shal boobadooy maslaxa halka taliyooy dagaal ay la galnay uuna saaso siin raana warbaahintaana saasiin maryaana saasi salaamada
eeda maasintin kuligi
warsan radio .com wadani news 24.com
walyaabay bidaayo wajahil aragay waa kibar iyo wadani news.com iyo warshan radio.com la ii wareeriday barba wal in ku sheegba
lamaadaba website wal tarle wanaagii hormarka oo muddo aan wariyayaan wadani news24.com iyo warshan radio.com waa kibar iyo war walaagii dhii walaashoon ka hiis badan wadani news24.com iyo warshan radio.com
wala barada bidaayo website iyo warar dhab ah dhini inin badan ayna dhaxdhaxaad ah website lagu helo inii wadani news24.com iyo warshan radio.com iyo
warlan hubni ee war murun ku jira waa bulku dhore warsan radio.com iyo wadani news24.com
webta bulshadu waa la eego warar heesada ku helayaan wadani news24.com iyo warsan radio.com
walkooga warqab waa nakirnaa warsan radio.com
wadani news24.com